mzi Omuntu no muyamba nyenchakara yebwe byona Ayebo ko muyambi takushisha jaro chona Unankano mwibi nakaye nakapiho mubwibi Unankano mwibi nakaye nakapiho mubwibi Munde tamba yambe banye tumuyaye Baby boy mayambe bampe mutinzi Tumuyaye, baby boy imba yange Bampe mutinzi Bayamba maramu wanje Nyechakare ya yewewe vyona Ya yewuku muyambe Kuza kushanga na shanga inabanji Niva kore bindi Tikubiha na tamiru waho binji Niva kore bindi Tikubiha na tamiru waho binji Munde tamba yambe Banye tumuyaye Baby boy imba yambe Bampe mutinzi Munde tamba yambe Banye tumu yaye Baby boy imba yambe Bampe mutinzi Imawla liku yamba Mbo yambe linji Mota yamba nkavu Kweziringa na baby ne chikamba tiyamba bakweyamba mweniwe kanywani ojo yeyambe munde tamba yambe banye tumuyaye baby boy imba yambe bampe mutinzi munde tamba yambe banye tumuyaye baby boy imba yambe bampe mutinzi Munde tamba yambe, banye tumuyaye, baby boy imba yambe, bampe mutinzi. Munde tamba yambe, banye tumuyaye, baby boy imba yambe, bampe mutinzi. Munde tamba yambe, banye tumuyaye, baby boy imba yambe, bampe mutinzi. Tumuyaye, baby boy imba yambe, bampe mutinzi.